turkiga u soo saaray laba sano horteed oo yiri mutual defence pactiga annaga iyo qatariinta aan galnay ila gala
haddaatiin
dowlad soomaaliyeed wayna difaacay
markay yaa diiday heshiiska
maraykan bay ka cabsanayan marka hadda xukunku joogaan maarta ree galbeed bay ka cabsanayaan anaba ku sheegay
soo bandhigay turkigu waxaa diiday bay dowladdan farmaajiye khayre
yaa kala hadii dadkeedu waa saxiix raas oo eegama kulli xeelad bay istuseen in ay waxbay istuseen laakiin waxaas waxba kama jiro